munaasabada furitaanka macadka Badruddin ee ka hirgeliyey xaafada wada jir ee magaalada Baydhabo kaasoo la ka barado doono culuumta shariicada Islaamka afka Carabiga iyo tarbiyada ulada kulid markii dadka xaafadaas roogan iyo baahi aan qabena walina ku qayb galay culumo waalidiin iyo qaybaysha gudisan ee bulshada maamulka macadka Badruddin ayaa xaflada furitaanka waliba uu saaka bandhigay waliyaaba uu macadkan ku gudubnaado doona han kale iyo sidii uu ku goontintii koron qaadana walbarashada ulada sidoo sa sharax u maamulaha macadka Badruddin Sheekh Xuseena Sheekh Hassana
may faray hadii la idamo hadalkaas wal hadali hadal lamaan hadda ku hadalaa muslimeena walaan raamule ee wal kastee wal ku hadali dadkii hadalin eedan ma hasanyin marka may lay sheego faray hadii la idamo onoon hayna dad helan ah inii oska magaawan macallimiin wadad wal baraw ya may iski deynay inii ona kuman nagan dadka macallimiinta culimada oo haafadan degan oo dadku wal ka barahaayo aniga kumanna aniga iska dayni ilaahayna may ku rajaynaa sunna faan isku ku feelinay in walo marka may baaseen lana macad ka siin boor gaar ah aytaan macad Badruddin lil uloom sharciyati wal arabiyya siin arga aytaan boor ku arga aytaan culunta oo la ka akhiyow ina tiradii oo ilaahay deersinay tumo kale munaasabeen heeni danan bar korno laakiin may magaalada roogay un ogsigna dad oo helan ah dana baraw ani arantaasi dad ku dhisaana diyaaran ah marka may fadnay kulayd arankaasta dad lay bilaaw faday laday aasaasana dad faday ani marka una tusno markowad oo markaas baadeen iyo hanideedaano macati ku aanu macallimiin ku nagadan oo saasan warka baran saas dartay markan un furni marka may seenlana hadiis intin reer haafade haafad wada jir khaasatan hadana haafada muslimgaalada dhatay un hadan macatun ku furni inay macatun kan ay lahaanolaayo oo meel raayso dhalinyarti oo waqti shoomaan aamayaan meel balaane inay meel ku qayb galaan
inni kalhana kumide culumada ku qayb galiin xaflada iyo waliba dhawaayna hirgelinta macadkan walina iyo bogaadeena maamulka iyo macallimiinta
mawduuc hadda la sheegay waa mawduuc maybuwa wa taawanu ala albirri wa taqwa on ku horeeyta walaahtan talanka kooy may walaay maahadki maalmiinti iyo maamulki iyo muassasiinti dadki aasaasi bis ee muwada koran ma in baahinyina xaflada oo goobadaayan waalidiin inay ku qayb galaan magali balaanle darisni ay ku qayb galaan culimaadiin ay ku qayb galaan maalmiin ay ku qayb galaan ganasada ay ku qayb galaan maamul oo leh lahaw inay ku qayb gal maahadka waqti lan baahinyina way furi lan munaasibban ana furi lan munaasibban ma diyan laha dadka tijaban gooroo dadka sadin iska jara man lahu ilmun bila shahada man lahu ilmun ma shahada man lahu shahada bila ilmin dadti sadida san iska jara ini waalid lahala ini arday lahala ini maalan lahala kullayba ma hadka inta ta ku qib gal madalla fiiri waalidin man yar ardayda roogdana ardayda hata wala ka bala u koro masa la ka furu koro masa gobol barasha lan ka sabar koro dadka roogana intoonu ku ogsoona zaahirsho baadisho ilaahay oo dad ahlul ilmi ah ahlul ikhlas saasa taawiyan warkuma may balana dadkii maadku ilaahay nasiiban ku weeli maad ku Badruddin ay ku faa'iideysaday
waalidintii roogii munaasabad iyo dhaniinkii soo sheegan in iyo ka faraxsiin in maadkan xaafado shalan ka hirgeli isla markaana ay ku faa'iideysato doonana
horto wal leen baahanayo maadka Badruddin waleediga baahanayo waana xaafada wadajir gaar ahaan laan todobaad leenka baahanayo eedahan dhawaan marka koobad on oo waalidintiina waylana dadkii oo hagaaban gaabiyay oo waalidinti iyo ardayti iyo ma iyo macallimiinti iyo ulmaadi kuma deegna eedahan ma hadsanin waylana on oo waalidintiina ani ono oo hadhawayno run dhobole waalidinta ka roogna ani ono hadhawayno marka waylana hadhawaada onoona la shaqeynayn macadkii ani oo iyalkii kan walka baradaano oo anuuna nasirkan walka barno iyalkii walka barno maamooyinka sheegno anuu dhan walka baran insha Allah
magaalada Baydhabo waliba ay ku midanta magaalooyinkan ka badan oo la hirgeli maaxida walka barado culumta sharci Islaamka iyo afka Carabiga iyo tarbiyada ulada